Toyo Studio 80, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Aljumare sappo lewru avril hitan 2026 sakiraɓe to gonɗom heɗade hejuji amen ɗi lelende magal moɗo wakkati jon on fof min calmini om sanne ɓallure bamako nde bisimi kawrtal go'o bon ngal ɓe noddirta salon de l'épargne et de l'investissement. Ɗum woni kawrtal ngarowal jangguinde malinkoɓe hono watta yalla ana resa kalisi muɗum, hono ɗum watta yalla ana wawi ana nawtoro jawlele mum fa nafa ɗum en. Leydi amen ndi caggal duuɓi capannayyi ka holiti wiide andanta kasemme leydi ndi ɓe noddirta république arabe saharawi démocratique, o holiti wiide o jokkam laawol ngol leydi maroc ittile ñalawma hannde o fa totta ɓe ndiɗo oɗo nokku ɓantare muɗum. Sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗi ɓe jogani on kikiɗe hannde bisimilla moɗon heɗade ɗum. Kawrtal go'oɓol ngal ɓe noddirta salon de l'épargne et de l'investissement uccidame muɗum beete hannde bamako ɗo fana muɗum ele wi landinɓe ɗum ɓe kayo fa faɓo malinkoɓe e jangguindeɓe ɗum hono watta yalla ɓe keɓa daranade jawlele maɓɓe, jawlele ɗe ɗum yalla hotoɓe mbawi nawtira, hotoɓe mbawi naɓɓirde ɗum yalla e ɗum nafa ɓe. Sisilmoɓe cuuɓe muɗum wakkati sisilmoɓe cuuɓe ngal ɗo kawrtal ara ndewangal ni woni jangguinde yimɓe hono watta yalla ana resa kalisi, hono ɗum oɗo kalisi watta yalla ana nafa ɗum en. Fa keɓen famtare anni ko immirara kilo maiga heɓanem dow majjum do fettago Ousmane Ali Wouli.
Ngal kawrital salon de l'épargne et de l'investissement ko illatade fa yimɓe keɓa marde keɓe muɓɓen e wattugol jawdiji muɓɓen dow ko wawi ɓeydude keɓa leydi meɗen ndi. Mamed Lamine Ousmane woni hoorejo nde fedde. Ñande fou yimɓe ana keɓa tiɗɗallaji banggal keɓe rafi keɓe tiɗɗallaji le lumoji ɗi caɗele banggal keɓe caɗele ɗe kawrata ñande de fou le majjum re haybude e dartude daña ko resi tarde muɗum ana mawni sanne. E wi keƴare ministére humaninde gollo noɓe koye muɓen e jande golle wattugol jawdi ana moƴƴi sanne ko wawi wadde fa golle heɓe e fabade ittoɓe jawdi. Bakary Togo conseil technique. Le majjune ɗen mbawi taykitade yiide tiɗɗallaji kewɗi woni goduɗe hono rafi heɓugol kabaruji fanɗude faamu dow ko wawi wadde keɓal hoolare hakkunde gollirɗe ballirooje jawdi. Ɗum saabi hollitinde hakkillaji no jawdi heɓirte ɗum waɗan fa yimɓe ɓeyda faamude hoto gattata jawdi muɓɓen. Ley balɗe ɗiɗi hawruɓe hen ɓe kollitete hono mbawirta marde kaaliseji muɓɓen e hono keɓirta yettirade gollirɗe joguiɗe kaalisi. Ley majjun dow wadde jooɗa haalaji e dartude dabareji kesi.
Leydi amen ndi holiti wiide kañum ka andanta kasem leydi ndi ɓe noddirta république arabe saharawi démocratique le hakkunde leyɗel keddiɗe le adnaru allah ndu. Leydi amen ndi dangal duuɓi capannayyi ko andini wiide ndiɗo leydi ka ana jata le hakkunde leyɗel gonɗe le adnaru allah ndu. Ka holiti wiide ham kasen ka jatata ko ndiɗo leydi hakkunde leyɗel gonɗe le adnaru allah ndu. Caggal batu taggal ko fedde ɓe noddirta conseil de sécurité woni tabbi capantati e nayyi lewru octobre ɓettindo lawol kollitingol wiide no oɗo nokku kañum ana hani hokkede ɓantare muɗum e lewi leydi Maroc. Fa keɓen famtare anni ko Abdoulaye Diopo ministre keƴenaɗo kabaruji gonɗi hakkunde leydi amen ka e leyɗel keddiɗe adnaru allah ndu. Wi Moussa Malesi sokoɗo festan Ousmane Yalwoul.
Dow ɓeydugol gollidal ko wawi wadde sarɗiji kesi hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi gouvernement Mali yetti nde dabre wadde o batu kawrital ɗe pelle ɗiɗi ɗo bamako ɗo le timmode hitande 2026 nde. Ko fayido kabaru sahara leydi Mali ana caggal gollidal banggal entare ko leydi Maroc holliti. Ɗon yoɗɗatol ngol pene fou gala e muɗon dow dartude tiɗɗal gonɗo hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi. Batte muɗum Mali ɓami dabare yaltitinde e jaɓɓiningol leydi république arabe saharawi démocratique RASD.
Leydi Maroc caggal oɗo anñe ka holti wiide waran ɓeydude adadu bursugaji ɗi hokkanno leydi amen ndi fa yaha yimɓele yaha janggaya to mumen to. O holti wiide oɗo adadu ka yettoto yimɓele teme tato moro garo fa yahali wawi yaade le leydi maɓɓe ndi hitande fou fa janggaya to mum. Leydi holti ɗum wiide visa moɓe noddirta visa moɓe noddirta électronique de voyage leydi Maroc kañdu ittama to mum. Mit kaɗi en jokkitan e kabaruji amen ɗi fa ham e haltande mo wiide kanko nantinowo kabaruji ɗi ɓe noddirta Mahamad Nahamey Cissé kañum ka yawti. Oɗo gorko ana gollanole gollirgal ngal ɓe noddirta no hoto autorité de communication o yawti Alkamsare Kenyam Bamako ɗo. Kanko woni jeeyɗo journal mo ɓe noddirta Scorpion. Mahamad Nahamey Cissé kayo gorko tinninoɗo sanne noon holitiri en wiide kanko Bassidiki Touré o goto e arduɗo journal mo ɓe noddirta Guidio kede ko khalifa goita hebani do majundo fetan Usman Ali Wuli
hamay dande yobbi le nantingol kabaruji banto wodon yafa anni neddo gonda hakkunde mawbe e sukabe wattu funde tidallaji mata himbe jottoto mum wa hebude dabere hamay yo nantino kabaruji golliro do barkanta ko sudata ko andi fu hollita journalistin fu buri minirabe makko neddo mawdo dilliri en fu buri le wattu mo buddan hasin dindio
besoin de lui
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
rentinde somoje kany e kosam so nyama dum wonko yittinta challal bingel adamana fatumata ko jo tewti andude dum kede ko usman ali buli fewni em duwen
nyamude som e yarde kosan ana wada tor bangal cellal na hono nanireten illa cuka ku meden hutindede di nyamduji ana warana hono yogabe mirateni tewto ngoji imen gadi bangal ande kese wala fugo kolliti tor e hautindede di nyamduji didi gollo pharmacie ande nitto do kabaru nyamdu le soudu docteur joyla docteur haruna berte kanyundu holti wide nyamude som e yarde kosan wala fuca dele ko waddata kanon wonko dun way wadde e caldi yogabe hono nyamduji goddi fu no holli rivide docteur berté tinindi wide du som acide won e mudun kosam protein ho e mudun dun ana wawi wadde fa neddo danya ko mati e caldi mudun ko seedi dun docteuren be ana darde himbe nyama de kulle sab e wi mabbe bibbe ledde e kosam ana jogi vitamine ngaji sanne ko wawi nafude caldi bi adama timmode de mba wide nyama gol som e yar kul kosam kuteji fu ngala do mudun so wana ne fu wawi hawtindirde ko hebi fu bangal nyamduji hokkudo kabaru wadan fa kaben halaji peneji e hala jogaji himbe boyi ananana tawe gana ngonga
min jotiyom san ne hedaade kabaruji amen di en kireje